Waliwo bannamateeka babiri nga balwanyizi ba ddembe ly'obuntu abasazeewo okuddukira mu kkooti enkulu ekiwayo ekiwulira egyengaso okuvunaana gavumenti olw'okugyako intaneeti kw'ossa okusalako emikutu gimugattabantu awataabadde kugoberera mateeka mu kiseera ky'okulonda. Kiddiridde intaneeti okusalibwako wakati w'ennaku z'omwezi 13 naye nga 18 n'okutuusa leero ng'emikutu gimugattabantu teginnaddako. Kino bagamba kyakosezza obuweereza obwetaagisa intaneeti okuli obwazi bbanka, enkola ya mobile money n'ebirala. Bannamateeka bano okuli Michael Aboneka ne Raymond Amumpire bagamba okusalibwako kwa intaneeti kwafiiriza abantu bangi era kwabadde kutyoboola ddembe lya bannayuganda. Bwe batyo baagala gavumenti eriyira abaakoseddwa era kkooti eragira akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya nti tekaddamu okuwa ebiragiro nga bino. Aboneka agamba nti ebiragiro nga bino birina kuweebwa mu kiseera kya bwerende ate nga pulezidenti takirangirirangako wano mu ggwanga.
Kupanga directive ya vamu UCC elambika internet nebilala nga mobile money kati byonna buno musango gubitwala gubitwalira wamu nti koti tujigambye nti UCC teina buyinza mateeka vayo na egamba nti eddembe lyammwe eryokuyiga eryokwetongoza ku internet n'okubeera ku internet n'okukolerako emirimu nga UCC tulijeewo. Teri muntu ayina eddembe mu nsi muno mu ya Uganda okujjawo eddembe ly'abantu. Oyobanga olina okujjawo eddembe oba okuliteekako ekkomo gena mu court olage kituufu UCC teyakikola. So eyo directive yetugamba nti mu mateeka tekirizi bakitegeeza nti byonna byonna ebigirimu oba bya mobile money bya internet n'ebirala bibeera biyiika kubanga balina okuleeta obukakafu obulaga nti bakikola mu mateeka.
Namateeka Michael Aboneka kati omwogezi w'akakiiko aka Uganda Communications Commission UCC Ibrahim Bosa agamba beetegefu okwewozaako mu kkooti wakati mu kunyweza ensonga ezaggisaako internet.